yeah. J'ai les lilies dans mon menji. Hello, Venice crew touch. Ok, young kiddo I got you. Yeah, mamkala Aba job twa ingila kumishanisha. Ok, umfeni kona timbejo twalisha. Lekano kubwa luando pondelo lela zeti. Bana tumakari lelo lela kreti. Half top, pala uka noku fondoka. Time, tulo lela ya kukomboka. Half top, pala uka noku fondoka. Time, tulo lela ya kukomboka. Ya kukomboka. Ya kufola no kukomboka. Time, ya kufola no kukomboka chapa. Ifo ya kufola no kukomboka chapa. Wakamona po akaso. Kome dwena kakaso. Kuma dance to fuma pa weekend. Kuno tuma dance to fuma pa weekend. Jobu ngeva time pangila sensitive. Tumo denga koti wa imi asmenti white. Nengo pio kuchilo wa iwa penti. Songa shangila tabe file fya imba shenke konta makwaiwa. Ile manzi ya choka. Ashtabu sana fula madi ya choka. Uyo mwana oneka madi ya mbobo. Kamu sana munga si mwana mutontala. Mwoneka pretty, mwoneka sweet. Tipempa mufake pochi gamba pasliti. Wintambisha TV. Ikala wino windu alika pipi. Afala wino. Akaka limbo kama working class. Kaskulu sela mono 18 plus. Nishita ule mono kwa bafwile mini kanshi. Nimbula pola chimo kangu mepo wini dance. Afto pala uka no kufondoka. Time tulo lela ya kukomboka. Afto pala uka no kufondoka. Time ifu tulo lela ya kukomboka. Ya kukomboka. Ya kufola no kukomboka. Time ya kufola no kukomboka chapa. Ifu ya kufola no kukomboka chapa. Waka mona po akaso. Kumidwe na kakaso. Kutuma dance to fuma pa weekend. Kunotuma dance to fuma pa weekend. Shaku vipi mtu wandi tuliva pondo as. Wana mayo bada vashitisha Congo das. Kuma kero tumo na mona ni bombo kat. Afuna ring bada ring pa mkombo bati kwen. Iwe mpila mocha ni tararizo. Sila yopari shwempia shaba wisonga. Tarira imweni shaba fya shitaba lipo. 22 ya kona guys time gariko. Yankee dog kweze. Apa tuli nishpwesh pwesh pwevye. Mami kuna wakai wama shusha so ikweze. Oke fofi moba nevo kupe so vipweze. Yeah, shivomba mchopizi. Wakai vale chilipona potiji. Na ushava kashiboni we stop it. Anyway fifia kumwena muma 40s. Afto pala uka no kufondoka. Time tulo lela ya kukomboka. Afto pala uka no kufondoka. Time tulo lela ya kukomboka. Ya kukomboka. Ya kufola no kukomboka. Time ya kufola no kukomboka chapa. Ifo ya kufola no kukomboka chapa. Waka mona po akaso. Kumidwe na kakaso. Kututuma dance to fuma pa weekend. Kunotuma dance to fuma pa weekend. Taba weshe nkongole. Taba weshe nkongole. Taba weshe nkongole. Anyway wakongweshe. Wakongweshe. Tule weshe nkongole. Alo, tule weshe nkongole. Alo, vale, tule weshe nkongole. Anyway, fikongweshe kukaluba. Teka ndia mbuni kwa vana. Especially their mother. Ndia mbuni kwa vana. Especially their mothers. Leave your feet. Wakamona po akaso. Kumidwe na kakaso. Kututuma dance to fuma pa weekend. Kunotuma dance to fuma pa weekend. Aba job twa ingila kumishanisha. Ok umfeni kona chimbejo twalisha. Lekano kubwa luando pondelo lela zeti. Bana tumakali lelo lela kreti. Yeah, vamjala vamukala. Yeah, avena rona chali. Tolefi mwanya mwanya.
Exclusive from Afrofile.
If you feel it. Yeah, it's a Trevor Gatch. Hey, hey, all stars ya baropa. Drift I got the shiny. I love a shy shy. Bakushitisha pushi meti na yu. Ule vika pa matutu pigi na yu. Young kid ya chani. Young kid ya chani. Emo f*** Isaiah's hey. Hey, she's all that shiny.